break. Kama ni morale basi la utambaye, tupa ipo msuka basi la msishangaye. Tunakuza paka wote wa shanga, mdogo mdogo mbona tunaba, uko ubavuni tuko na Mr. Shah.
Nili flow vera bifo, nani hapa hapa 2254. Nazidi ngana kugrow, na paa kipo grow, muziku nipedo, everyday ni mashow. Masela msi shangai, wala msi dubai, 254 ina peta.
Mina sema bas, hapa ndo nyumbani, dosari hamna na fili tushwari kwa hiki kikosi. Hai jamani, nakosa usemi na fili tushwari. Na mimi nasema basi, hapa ndo nyumbani. Dosari hamna na fili tushwari kwa hiki kikosi. Hai jamani, nakosa usemi na fili tushwari.
Kama ni morale, basi la utambaye. Tupa ipo msuka, basi la msishangaye.
Safari bwana.